melelanga kabisikaji ozika kanyanga tuzitwanji kanyama kuruti mujomo kwenye ofumbilo omukwano ogulika esavu nyabo ebinonge ebinino obiinamu omukono dia lavo gina nobwana bwayo baba olikafula omukwano kankugambe mama tubakubuzete mutulanga ebera babiri eyokunyanja natwana gye batulanga genanotunula biri ebigeza wenotunotyolinga ennyange ayogera mpola ddobozi lyakimbe akambula empola olwolumya abantu ababomyuse batunkuluga kiri oyogera mpola ddobozi lyakimbe akambula empola olwolumya abantu ofumbira omukwano ogulika esavu nyabo ebinonge enyinino obiinamu omukono dia labo gina nobwana bwayo baba olikafula omukwano kankugambe mama olomereranga akabisi kandi ozika kanyanga tuzitwanshuwa kanyama kuruti mukyomo kwenyini obulangafulakuyalumebirungo anuka sukali nakatunda obulangafulakuyalumebirungo anuka sukali nakatunda kyeshindasayangali kakabanga nab'omuntu nab'omulimo onageza nab'omuntu nab'omulimo onageza nab'omulimo ofumbira omukwano ogulika esavu nyabo ebinonge enyinino obiinamu omukono dia labo gina nobwana bwayo baba olikafula omukwano kankugambe mama wagadde nkwagadde kasimalinako nkagadde ebintu byolina mbyagadde nkwagadde kakala nkuyimbira emukwano gwange onfumbira akawunga n'amatooke onfumbira elumondo okuli wujju obwomisa omukwano omuntu wange kirabu y'abakyala abakulonda walolola nkwagadde omuntu wange kirabu y'abakyala abakulonda walolola nkwagadde ofumbira omukwano ogulikasa nyabo ebinonge enyinino obiinamu omukono dia labo gina nobwana bwayo baba olikafula omukwano kankugambe mama ofumbira omukwano ogulikasa obiinamu omukono dia labo gina nobwana bwayo baba